Fresh and clean, Caribbean queen. Tambula konang, get your more African prince. Better than them, yeah.
Money can be squid in music.
Banange chiba de chinkavia, chiwete. Chiwaya gasi gute. Manang and take it then.
Rafi wishu hai bontebo, na chusa wato. Kalina kamoko bambia sanila kalabo.
Kamutwale wani. Manakwe nonji lalabu, manakwe nopatu labu. Njakubela nawe, yeah. Kuwejikwe, na matite. Mokwa noko mbutu pugoma, why? Baby na wolava, bano bapiko bandava. Bono ngana, bayenzo kuseka. Wazazi wa mie watakula ngombe,
hawatakula dango.
Watakula kuku,
hawatakula suja.
Na kila familia tutamflasha.
Sasa hawa watakula kuku,
na kila familia tutamflasha.
Hawatakula suja.
Fresh and clean, Caribbean queens. Tambula kona kitomu African prince. Better than yemgia.
Maliki music with the music.
Uno.